Ka hara Mantsopa Local Municipality, baahi ba kgathetse, baahi ba utlwile ke mmasepala o ba dudisang beke le beke le di-weekend ba sena motlakase. Empa re le mokgatlo wa Democratic Alliance, re ngola lengolo le yang ho moetapele a moholo wa mmasepala hore ho lekane ho fihleletse hakana hore ditshebeletso di ye setjhabeng, hore mmasepala a tla tlise ditshebeletso ho baahi. Baahi ba patalang ditshebeletso kgwedi le kgwedi, baahi ba ka hara toropo ya Ward 7 ba tshwantse e be baahi ba hlokomelwang. Ditshebeletso di tshwantse di tlisiwe setjhabeng hobane mmasepala wa Mantsopa ha o etse jwalo. Re le mokgatlo wa Democratic Alliance, re ho lekane, ho lekane.